When all my gentlemen, baby, my soul, and I love you. You make me feel so proud in my soul. That's all of you. Na kupenda nielewe bona. Napo kwenda mbali we usichelewe. Uzoya moyo ni wewe chunga. Sije tingishika we mini yangu geti. Nipenda me and nobody. Taki vicheche na mimi nasimama. Napigana na we usiku mchana. Jua mvua nitakuwa na we. Sako kwa babu nitakuwa na we. Baby oh, mina kupenda we. Kama samaki ni mimi, basi bahari ni wewe. Bakia nawe waonge onge
nitakupa mimi nawe
yako tu haya wahusu
baba ongeza mabusu
usinipe nusu
penzi letu karibia nusu
yako tu haya wahusu
baba ongeza mabusu
usinipe nusu
penzi letu karibia nusu.
Kwa babu, nitakuwa na we. Baby oh, mina kupenda we. Kama samaki ni mimi, basi bahari ni wewe. Wache waseme seme, waseme seme, tabakia na we. Waonge onge,
nitakupa mina we.
Yako tu haya wahusu,
baba ongeza mabusu.
Usinipe nusu,
penzi letu.